eɗen godi yande joni to min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ko jawone modo studio kalangu radio mo golte der mudu oni mars jabbido wonno ko be kebi barjani mawdi dundu kon nan darjano en da ko lati no holla golle lobbe de be gadi ciagal mun dundu kon reporter sans frontières fede hokko habaruji be duniyaru ka en dundu kon dan jetti be barkete kebe kanyo e himbe belle yar fo on nan do le kibaruji di non himbe agadez dundu kon nan tawda e chadal sanega alle courant yite nge wakkati fu tajanno enda le wakkati mo gonden wulo wulo wari fordi du konnan e lewru suuma yeru en nana kanyudu ko dun lati yewtere men pinda hande studio kalangu en kaltanani hala ladde latin non hante to enda region mo difa himbe du konnan gono choppa ledde no ngada muraduji mudun en kori jam woni e modon sumana amadou jangan taw habaruji e fulfulde nanni yarna mbirno mi studio kalangu en andini fondation irondel fedde no le duniyar latide kanyum won ko singi dum ilu hin dubinade sappo e jego do leydi Niger lewru mars dubinade no gaydi ko jabbi dum wonno ko faande studio kalangu hebi barjari mawdi kanyum e darja dum du ko na jonata wite journalisme tourist initiative ko lati holli wide ke studio kalangu no hokka habaruji gongaji no gollira golla mudum du ko nan wawde no tokki du ko nan labi kan tokke do fi ko kol habaruji dum du ko nan waddi ko faware joni hono reporter sans frontières kambe du fedde hokko be habaruji duniyar non sappo e tati lewru avril du endan be kali hala majum be biibe barkito studio kalangu sabu kanyum woni anande ko hebi hon dido barjaale lede mede afrique do endan dum du hon non ko lati be bi no wajibi studio kalangu tokka waddi golleji di endan fa moja yaade yeso e do lawol goto gol to endan belle yardu ko na himbe mudum belteke sanne ko be nan wi am studio kalangu hebi darja odo le afrique do hon non ko lati ko nan nim journalism truth initiative kanyon ko hokki dum don sabi ni hon kalodo inde bibbe le to endan belle yara bi tedo Moussa Mamman o wi hon non ko lati be belteke sanne kanyo o halni Hassan Momoni.
C'est une très grande satisfaction pour
Weltare mawne non to amen menen kettintobe radio dalol mo belle yara nande studio kalangu hauta gollidibbe amen hebi barjari mawni barjar dunon wattani chaka cuudi kokkol habaruji leede Afrique kebol barjar dini no teddungal mangal non yaade leedi Niger fu dun sabe ko amen kala hollude weltare amen meden cedi du ko golle lobbe no studio kalangu wonno wada gander hauta gollidibbe radio dalol meden keba habaru ko wada wakkati fu aram majjunni barjar ko iri mudum heba do leedi Niger be jara golle mabbe so do inne pelle daranide himbe leedi pelle yara e hettintobe radio dalol emi barkito studio kalangu
félicitations et nos encouragements au studio kalangu
yerdina min kaluno kenyan wiide ke hono wurwe tengo petel kole wonande leydi Niger hedede Burkina Faso le departement motera talato enda wonno ko himbe go ye hippito to enda wardube kaborde ko famaka moy en non dum waddini ko laamu leydi ndi kenyan de enda be kali ne wonno dum sectori be bi police be jeddon kanyum won ko wara ele hippitar den nonno du konna sappo wobbe du konna barminama mobilaji ko to jego won ko himbe enda buli don be dilde mobilaji tati du konna di police be wonno ko faande du konna ni hono kebar o hokkira be bi du konna bitigaaji e tendeji ko taado endan ko duudi fu himbe endan buli dum minister hawjende redde leedi Niger kanyum won ko wurtini kibaru on endan e television mawdo mo leedi biteedo tele Sahel nonni faawar jondu e le talkur mabbe ko be burtini hono oni kan wonno fedde leedi duniyaru holli wiide ke hono himbe je na majja do tilay tilay dun du konna ni tawe faamaka fotto naati naadu konna ni sey secteur ko yite dum waddi ko faande be ngadi widagol gong e der nokkuje de be bi hono ko heefu himbe fellobe himbe tawtebe nokkuje enda kay gon ko ngadi dum ko dubinaade e nogay der departement mo ayeru region mo tilaberi be bi jong onon ko woni hen woni anda ka moy en non woni ko wadi gacce o enda anda ka du konna no wono gacce wadi ri faasane kaano woni be bi ele widagol gon be gongol enda sengol timmowi fu fa moyte ele cuudi sariya hono himbe wuro kanyu e sogeji wurtinawan no wono dum wadiri e moy e mon ko wadi dum e fa war joni ele kibaruji di endan ton endani Agadez himbe Agadez Arlit e be tawdani fa war jondu konan e chadale sane ele wulo wulo go gonde go enda alle e ko kura mabben taja wakkati fu dum du waddi ko faane bibbe wurobe endani hono e dum latnibe chadale ga alle e faande be tawla e lewru sumay Moussa Mamman bandi min tawto endani o yewtide mabbe nani ko be kaldo fi on endam
beaucoup d'appareils sont détruits.
Gineji kedi fu dum bonni de o fi hautade en nguli hande o awota fa jodaade ventilateur no wife wodube climatiseur benne filamu haltake ventilateur e hore mun neddo wauta gollirde mu gambatta le tacchol hite courant sata funga
parce que c'est des coupures intempestives
on vit miden kam isanne hande der wakati o ganni jele ko wala no waaw humtude ha yuji amin har ko darata hite courant je enda watta ge hejora de huber agade sudi miden yamude du ko sabe
problème on se demande aussi
pour la carême wakati suma yerde dum wadaine kulle fuboni glace wala frigoji e climatiseur en fubuli wulo wulo nani chukalo keccho no bulla no handi ni jele ko hebana min dabare wadaine gulo no wodi sanne
for sure nani horejo sarusi ni jele ko kobe courant en agadeje o holli wiide ke hono kambe ni jele ko mabbe tawda o wala baade ko ba hibbinde no himbe yirdi courant onni gaynen andidu soni char kamon no ton no walla gurden endan hebde courant o Moussa Jibril woni inde makko kanko docteur Niger lecteur d'Agadez nan ko halni bande mi Moussa Mamadou Fio
les disponibilités
sembe hite courant soni char no famdi sanne megawatt sappo e didi eterde hite courant kan woni sembe hite ge endan dimma odu kan wala no fecce chaka hubere Agadez e hubere arlitde endan Agadez hokke megawattuji jeddi arlitde joyi amma dum fu hejeta do Agadez sey to min ummini groupuji amin di enda denko hubere de enda hebo hite courant hejorni tajol hite du ko wana no wadi do enda Agadez gam fawtinde groupuji soni char di enda kan waddata idum wadi amma illa groupuji di endan poti seddano sey hite gen endan wartire himbe fu ko
ça c'est le cas général
nanne hande nene ngoni balde sappo e tat ni ene ngondi e suma yere mehne Allah windu baraji nene ne ka ciagal balde sappo jabbi denda en nati e balde sappo didabe de ko lati kanduno wodi maana sanne sabono hida don enda ne wada golleji lobbi tinnodu kon rento e kulantareje de kana wadde dum wonno ko ustaz Haladu Yaya wonno wajo en do enda wakati mo bandeme Hawa Usman noddimo e cialalol ko filli
la deuxième décade
eden tawade balde sappo dida bere de lewru sumayere wakati no haajane munyal dungal e hokkugo sembe wadugo ibadaaji gan Allah tan lamdo kinido no nodda no metintina himbe tefa yardamu der wakati o dun na julde e du'a uuji gatta munyal yeso gan lamdo wi'ana no gada wodube munyal denne neddo no handi laato munyudo der dewal Allah hakkune ma e himbe battibe ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo julde e kisintan won e mu o wi bani neddo to nyaama an to nyaado on ko handi notoda kan woni bi ami tumido mi tumido Allah wallumi
nani elei darade leor sumaynu le departement mo Bernin koni region mo tawa noni waddanama hono fawar jondu kono nyamri ko laamu leedi kany won ko waddi dum nyamri de ko waddi tonuji kemdi won ko be gaddi be kinne be ciottere himbe hon do ko yaafi yaafi dum du kono gam wallu tudde himbe latibe na tawda e ciadalal filla ko darto ngure hitande hikande enda kano woni ciagal dum wadama dum timmi bibbe wurobe hewbe bi ka en kai nyande dum inda nani tan inde majju yi hunde fudo majjum dum be kaldi bande mi Asman Arzika en kettinanobe
lalle an samu taimako
sai ko Allah min kebi mballa amma gwamnati fama ko dun hejai gam no wodi talkaabe dubbe be kebayi mballa kan sabuno wodi fertube gitamun no mude ko mballa kan tabe yotta kedum denne gwamnati beida hokkude mballa kan gam sabe talkaabe wadi ko dun wade ibe ndomi mballa kan yottobe be naforo e mo gabata le lewru sumere
daga jon wannan hotan mai albaka mu dai ga je yu ha yanzu wallahi
minan be ke walle fa warde hanne min gi ay komi gonga yi ama waddi ballato ko amma menen fa joon min gi ay komi sey ni jombe semme be gadani balla o menen ka emen do emen domi deni da gada idu waddana men balla menen be kecoray iri ame haani waddane de balla
inde te mo kuni
nanni ona nyaaw yetengu bade e fulfulde dum wonno na wala no latiki se hebi neddo no torra dum bandu wulo wulo kanye wadde putte putte pamare godo e bandu jomu de badde du kondani OMS fedele duniya hawjinde cellal himbe wi ke hunno ko latino raba sanne sanne hakkune himbe kano woni nawala ka duubi didi war duubi tati woni ko yatino warto e nokkuito warto don endam madan Karim Fati kanyu on endan ni golatana le doctorato enan gaya nokkuto badde de yi'a nani ko halani fawar jondu kono bandimin Fadel Alu e do fi ne nawala ka way
nyaw non ko hendu waddata wakkati wulo wulo na hendu uudi ko nyaw guno wanga e dum wattina suka wulo wulo hore na wore bandu mun no yakka no wadana putte gon innirabe kokka labal sembe gan nokku fu to tuyni tawa to na walla waddata ko no handi illa suka rimama fa lebbi jenai wadane kural wobbe baade worre be gadde suka mu en to kural to iri na wallagi di deni di gari irsuka beni tampinta kambe ndu be jaha be raba gadana be tugal na wallaji no rahaboji wala suka na maudo deni nangi goto der baade kan non wadda loktorore minen pantina himbe baade den nyawno rabo denne suka be wondube nyawgun no horre sengu loktoroji on kan andi safareji ko wattanta dum ga nyawti
ko be safar kaga dan dori wane se.
Lato balbe ngada e dubi nogay nogay pelle jiad e leddi Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Togo Nigeria kany e Niger ngaran kawra jeddi yad nogay lewru me ko wartu en do nyemay na mbi en de leddi Niger gam batte hono wadde fabar jondu kono itto ndurgol e do fi tewtoygol coupe majju ko wadde to enda hono fabar jondu kono ni dono yade yeso ne wono be leddi Niger wono sigilo odo batu na mbi en du kono potangal nan ko ekito mabbe to Abdourahmane Issa Maiga halani bande me salamatu kadiri.
Nous sommes au niveau de la
min tawa kena sigila kekim wodi du arande fu min pudirana harto subagol faamude sukabe umma tore Niger tawabe ndallatal balgol rimabe dubi ujunaji didi e tati warde dubi ujunaji didi e nay hautade rimabe der dubi ujunaji didi e joy e halaka kaltenka min godana latobe bal no gay e dido amma mi den kedi latobe bal dido na tato yonobe mu leede yasin warde latobe bal am do hembre chapande jenay on fu kubi gollangal don don yehira no wodiri no leede jeddi non kambe ngarta do nyame latude bal ni ko leede didi arandeje de ngada latol yaadi yeso ko coupe leede afrika gado algerie
coupe d'afrique en algerie.
Nonido fi bonugol ladde tanan difa en kali kawon yewtere men en pindino ledde tawatu komadugu yewbe ko hew fundon no soppe gam batte wadde muraduji goddi dum wadi ko letena mute aro mele latte kany won kawjido fille ko dart ladde je jaytana difa o andani bandi min gidi Abdourahmane fi wono yare ko hani wadete
ligin asirin garin nan
himbe burna mu en tugi do enden kanni woni diyan ko madugu dan e ledde tawade do kelol gol enden dubi bitidi didu fu midan andi sadornam kebadan der cekantaraji amin de enden fu en no kuje gom rafi kejolon hakkilu fukkim fadu dum wadi himbe peri no kuje mu en gari te fude du wade do enden der hubere di fati garki mabbe du beedi dimma himbe hubere de enden beedi mawnude denne tileedu non himbe ha jujum en beedu misa har ko darte ledde ko defa amma ko himbe kani wattude der ko em en du woni hana gan neddo ferowi wari no jodo wi'a wala gal wayo wadoyde de hana fejjude ledde sonna wada burnam
der pecco ledde de irde bur feccede sanne
lady difa jatame e ledde tawade do kelol gol endan dimma mu enno don no butira hana du goddum wonno wadda dum de hana peccol majji gan kanje tan tawa der cakantaraji den enda jatame de gandu dum hadi fejjede fufu kubire
itanguta kalkol iri ledde de sadorna iri dame way waddande himbe
illolin rishinki
sadornan dan rafi ledde waddanta himbe sudanaki neddo fu tenere wala mo anda sadornam dan wonno waddane himbe rafi ledde kandu wonno wadde ko tenere o enda no nyama no kuje warde e himbe rafi ledde kejorde dane celol gol endan wawan waddude nyande gon jareedi hebbina celol gol endan diyam magol hanta samsam ga hendu de ummake ledde gala ko faddo hendu du endan hendu du kandu potata jareni din yar hebbina celol gol
de neddo wi'i goddo no fecca ledde dume haani wadude
to ala kulli halin kuma
to neddo hubere den endan hi'i ledde no pecce fu gander gese mabbe ledde pecceteede den endan tawti nadu der durdude mabbe to jomun no haani no war halana ardibe meri na perfectir na halano wa gaddi fore hali lawadu illa bonner dem maunay
amma daga re mutane su hadi tun da wuri.
E do non ko habri me fulfulde tili assalamu alaikum mbadata janwal.